You and 657 AM and life. A winning team on the road to eternity.
Ngiyabingelela egameni lomfelo wethu Jesu Christu. Sizothola izwi lethu namhlanje encwadini kaJohn chapter 15 verse 7. Kufundeka kanje, uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini, niyacela enikuthandayo nikwenzelwe. Ngiyabingelela sihlobo sami, iBhayibheli lithi siyocela esikuthandayo ebese yena uyasenzela. UJehova uthembakele sihlobo sami. IBhayibheli uma ngilifunda lithi amazwi aphuma emlonyeni kaJesu ayinkemba yahlaba ehlukanise. Khumbula iBhayibheli lithini in the book of Hebrews? Lithi izwi lakhe linamandla futhi izwi lakhe liyaphila, lingumboshongwe ophilayo. Hayi, akawakhulumi amanga. Now uJehova usinika okunye lana uthi uma amazwi ami ehlala kini, nani nihlala kimi, niyakucela konke ebese mina ngiyakunenzela. Uthi funani umbuso wami nokulunga kwami, then the rest shall be added unto you. IBhayibheli uma silifunda lithi singakhathazeki ngokuthi sizodlani, singakhathazeki ngokuthi sizogqokani, singakhathazeki. IBhayibheli lisho njalo lithi thina asingakhathazeki ngoba kukhona okhathazekayo uma thina singanalutho, futhi kukhona osikhathalelayo. Angeke yena asho into ebese angayiyenzi. IBhayibheli uma ngilifunda lithi lamazwi okuphila mawangasuki kini, nizindle ngawo ubusuku nemini. Ngamanye amazwi, emini kunokufika ukukhathazeka kwasemini, kodwa iBhayibheli uma ngilifunda lithi lamazwi okuphila mawangasuki kini, nizindle ngawo ebusuku nemini. Ngamanye amazwi, kunokukhathazeka okwasebusuku, uthi lamazwi okuphila mawangasuki kini, zindlani ngawe ukukhathazeka wasebusuku noma sekufikile. Lalela, khona bangalala bangazi ukuthi ngakusasa bayoyenza njani, kodwa namhlanje iBhayibheli lithi aningakhathazeki, lithi nina nonke enisindwayo phonsani kimi, ngiza kunenzela ijoka lenu libe lula. Mhlawumbe uyazibuza sihlobo sami ukuthi ngiphonsa kanjani kuye. Mhlawumbe uyazibuza ukuthi ngingahlala kanjani ngingakhathazeki, umsebenzi ungekho, abantwana bangasebenzi. Uyazibuza ukuthi ngingahlala kanjani ngingakhathazeki. Lalela, thina sinobaba elithi iBhayibheli ungumyeni wabafelokazi, ungubaba weyintandane. Ngiyamazi, ngimbonile empilweni yami aba yi-provider la khona singanalutho khona. Ngiyamazi esithwala singanalutho. Ngiyamazi uma yethi siphonse kuye. Lalela, uthi thina sifuna umbuso wakhe nokulunga kwakhe, uthi thina sinakekelo kwakhe. Ngamanye amazwi, uma sekufikile zindla ngezwi lakhe, mase kufikile ukukhathazeka kwasebusuku zindla ngezwi lakhe elithi iBhayibheli uJehova ungumelusi wami, angiyikweswela lutho. Lalela, kuyizwi lakhe, simkhumbuza izwi lakhe ukuthi wena uthe ungumelusi wethu futhi asiyikweswela lutho, wena uthe uyasithwalela. iBhayibheli uma ngilifunda sihlobo sami, uDavide ngihlala ngisho uthi ngangimncane kodwa manje sengimdala, angaze ngimbone kaJehova enqotshiwe, futhi nabantwana bakhe bephanza kudla. Uthi uphole elinye ilanga uma ekhuluma uthi ngiyakwazi ukuhlala nginakho, futhi ngiyakwazi ukuhlala ngingenakho. Hayi, siwuthembakele uJehova. Uthi pray in season and out of season. Lalela, simbonga in season and out of season. Lalela, simbonga kukhona, simbonge kungekho. Sihlobo sami, simbonga sijabulile, simbonge singajabulanga, simbonga iy'nhliziyo zibuhlungu, simbonge iy'nhliziyo zingekho buhlungu.
kabuhlungu uthi zindlani uthi lamazwi awokuphila lalela angamazwi awokuphila lalela izwi lakhe alifanga izwi lakhe liyaphila yingakho iBhayibheli lisicacisela lithi lamazwi awokuphila mawangasuki kini nizindle ngawo ubusuku nemini lalela uthi sihlale kuye ngamanye amazwi sidinga ukuthi sinamathele kuye hayi siyakwazi ukunamathela ebantwini siyakwazi ukuthemba abazali siyakwazi ukuthemba ama relationships esinawo kodwa sikwazi ukumthemba yena namhlanje ngizokukhuthaza ukuthi namathela kuye namhlanje ngizokukhuthaza ukuthi hlala kuye hayi lalela uthi ohlabelela kahle uyalalelwa nanoma isimo singavumi thina sikwazi ukuhlala kuye noma sikwazi ukuzindla ngezwi izinto mazingahambi kahle sizindla kuphela ngezwi uma ngabe izinto zihamba kahle ngizokukhuthaza namhlanje ukuthi hlala kuye ngoba yena akasuki kithi hlala kuye ngoba yena uthembakele hlala kuye because he's a provider hlala kuye he is our healer hlala kuye is our comforter hlala kuye he is our father hlala kuye he is our counselor hlala kuye he is our advocate hlala kuye he is our teacher our director ongasuki kuye angeke azakulahlekise sihlobo sami namhlanje busiseka usahleli kuye in Jesus mighty name amen
the words of the lord are words of life Your heart is on 657 AM. 657 AM. Radio for believers in action.